ngami Uthenyo ubukisa ngami I'm always the one behind you Kepu jalu makashela nangipebu ngichele you love me Angibuke mehlweni When uyangithanda na When uyazifela ngami Ekelo jalu makashela Yesu sobabi lento malabo Say no more Gabutana All I know Now show me what you feel Mama Zi Baby nya tanda Baby nya spela ngawe Ay baby nya tanda Baby nya spela ngawe Say no
ulimele sithando sami kungenxa yami mina ngifuma iphutha ngelami bengenza kangcono sithando sami ayihlale phansi ibambe umthetho sithando sami mina ngifuma iphutha ngelami futhi bengenza kangcono
ayilimele
Yeah. Thank you. sela yofika nina simnandi ah yofika sebe mnandi bonga baloba ah yofika sebe mnandi bonga baloba
Excuse me, people, this is DJ Ace.